official from NigerRemix.com.
Akiniona nabadiri njia ananikwepa, hata habari zangu hataki kusikia, ananitesa kanirubuni, kanibwaka njiani na dalilika. Mimi siwa mbinguni wala tatarika, eti ti kanitema pikiti, tangu limekwisha uba kushnei babuji, moyo ti ti sikubari dididi, mateso napitia shuruba yanatamba aiji,
haya kitaka sawa asipotaka gazi, ya nini kupiga na vijeni kutwa stakari, kesika mwaku
naona sawa,
wacha kitembezeka, naona sawa,
ila umwambie
kitaka sawa, asipotaka gazi,
basi
yanini kupiga na vije kutwa stakazi, kesi kamwa kutawa, wache mtuwa kina fazi, tabaki singo kama ndo naona sawa, ingwe ni fazi, tena tapazi, nasema tapazi, ingwe ni lewe sana,
Fresh,
I'm a
mixlizer.